www.dajimsafi.com.
A recipe, man. My homie Tupu.
Bazu tadane nina stenje akili kila ngware na grind paka benje itakiri hey, mziki shule kwa matenje shairi nimerudi kwa cha mziki kuna wenye itabidi Neke truth he talk ni walk ndethe Nikimaliza amigos comprende Hip hop tele one pishi ni cross mbele Ministry na jidraga I think iko mchele Jinsao sio fida duski wamekaza mifuto Hapa ningeli medhali na manani feature Si tumekaza mafumbo kopi natoka na mama kike Na wameshindwa kukaza mishuto hey, Atupendagi makiki mablogo nezaga tuka bado tuko Stali na flip hey, na kaza miruko Woo! Pende viketi hey, na pamba ya butros Kasi yole yole chini saiji na nabaza hublo hey, Mademu wa content wale nishagi majegi ai Wapati matuzo
Kaki tako wakubwa tukibongo sipepese macho Uspime mano tadilei siku chekei Amba mpya tupokei
I don't take it personal Hukumi tadi reini no Riziki na pango ka daily Hila wezi jwa day Ndo mana touch ku grind kaza masu Na mudi meji seti kwenye do Na mnyama wenu wameacha legacy ya kujisho Boda boda bajaji matatu na mikaya Uspime tukora the nine pokata
Uspime Dami chako bali usitani tuko limited kwa jeshi ya ground na uspime Usali happy miki cheki steli kutiki katnashi na katrap na uspime
Kautaki kugonge wa kwako
Uspime
Kate achia jicha za macho
Uspime
Kipula pena jipa mapaso
Uspime
Setu bado jini kuhaso
Miaka 26 ni tejon kitime wa mchezo Wangapi alikwepo wamepita uspime kwa ilevo Na ukiona kime ujue niko likizo Na nkumbusho jana kila nkianza kuchana Unasema ujamata tizo Game wa ni die ila suwezi kuitupa na nitaji Sote na rapa ikikipaji nimekuwa mwekezaji Na bado sienda banki kuomba mtaji Nizi beti na unataji Dovna nipa udasiri nitwe mbakiaji Yeah, I'm smelling flower na sienda kituro Mi ya mtuwa na catch a fry to Paris Nende kupiga euro Grand isha kubali Banki zinaongezeka zero Mziki na ujasiri ya mari Cheki onavopigwa doro Jina ni kubwa bara nigga Keep it low key Your favorite rapper lianza kunisikiza kiwa clap 3 Dero alive, mini top 3 Wala uliza OG Ata kupa live, don't even ask me
Toka mapipanka ni balka ebuka Palme kita Magoi goi wanashoboka Nje na ndani na control Na tamba bado na roll Na rise or never fall yeah.
Yes.
Esa taslim Na piga bees na top cream Nilipotoka mumba sun Wananiita king king street king Wanajua fake na real thing When you rap no apotezea yeah, Be the last man standing Wanaongea OGs tunapepea
yes.
Wananisaluku mbona ugopa nkiregea Unaponi judge you imagine tatembea Na panda mbegu neno la mungu ndombolea Brother uspime Round imekubali wali shani visha Kong Kong we bile maswali Uspime Na creep walk na tema sum Na nukuni ukumola meni pakibali
Uspime Kama huna mzani wala tepu Biti bikira Maria imekutana na Yosefu Na batiza vina Yohana kina kirefu Kambali Mr. Yuda nimetimba mdogo wake Yesu
Uspime
Hata ukipima bombo ngafu Leta jiki sita kati sami na ni namba chafu Dunia wenda vice versa kwa jito la tatu Tatu inarufi nne ila nne inairufi tatu
Uspime
Na mnani yuwa sindio Mini Dennis ikimetro kila tuwa ni mbio Na sina fagio kila kolabo na chavilio Atali shuke juwa chupi haiwezi kwa dekio
Uspime
Hii napona bila dawa Leo mechi kasarani alafu tutabeki amenawa Umsafara wa mamba amkatizi nye kenge Na isa rap kilu hulu na ikasound kama genge
Uspime Gramisha kubali usitani tuko limited kwa jeshi ya ground Na uspime Usani happy miki cheki skili kutiki katnashi na katrap na uspime
Na utaki kugonge wa kwako
Uspime
Kate achia jicha za macho
Uspime
Kipula pena jipa mapaso
Uspime
Setu bado jini kuhaso
King Kong kwenye kingdom Papa netawara kwenye sea
Uspime
Monster dangerous me Harry Cole siyo watibi
Uspime
Serious genius Juma nina nation na niripo niache Of course Nikikosa jama nina mkate Nikirenga na kuingia bila taya mate
Uspime
Wrong wrong kwana ni connect kwenye picture Presidential thing no cartoon kwenye seat Powerful nyama kwenye check so matite Nimeshika vyote toka kire mbaka Nebe ondoka kwenye soka wana nitaga Ronaldo Nipo Kingston na vuta pembeni ya mavado Na representing ta na kila siku niko gado Wa Kenya wanasema mambo bado
Aseko niga expert B
biro uzani hype miki juu machine na crumble vile na stretch that kilo. I'm saving this dollars like a Texas hero. Tafuta network you say your network zero. Tulikubali sana ipay juu say na ipay anapata mentions kushinda sana ipay. And shall I say the vile ana ipay nafanya hard workers wana stress sana I say. Ati hakuna shortcut mali kuna most cash. So kuma isikufanya mtumwa juu utakos crash. Uma kauna za tafuna but ukitok crash utavuna mazao ya hizo rumors no kulwe block pap. Uspime juu ukipima unashandwa simwe na mango. Shtake juu vle jina inatamba King of Wakanda kan kuroga sindo waganga. Mindo kamanda na usipime hivyo mshapangwa matapu.
Wezi saidi ya bubo through kumpiga za macho. Yo shit yako ni shit ebu za macho. Una madamiu msho please pima nune. Asibonje kusu wait nikisema tusipimane. Unagonjwa koko kama msemanya mechelewesha rent. Kwa event mini kila nani kila event. Najitap nikiwaliko niko matap tap na siombido. Na kutlap ni kwe gerido najisot na rap na siombido. Mostly slando miutokia kani meji west. Lazy cheza kando utapotea muta rest. Usheo na wild beast kibishano na mapest. Weza kwa shanyo lewa usiulize when you're next. Punch minji kushinda vita ya majembe na alfayo. Una keep secrets na keep moving mini mchoyo. Sija kata, yes walisafishua migu. But sahi kanyari anasafishia mapoko huku.